African music mix on The Voice of America.
To hear more often, right here on VOA. tell your friends about VOA Africa. Music, sports and news. the best mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa.
Yeah, he's back. I know about his back. I've been here. I've been around. Been around the world.
Dar es Salaam, Nairobi, Mombasa, Bujumbura, Kigali, Kinshasa, Dala Dala, Matatu, Kibeki, Toka Bongo Baka UK na kisha na rudi tena Nairobi na Kampala na wakilisha kwa sana Maneno bado ni yes na unakama kuna no Sasa mechi ni international Sugu ni chama kubwa kama Arsenal Bado ni kondimbani na Mikey Konkononi Labda huku niliko ni fateni Mana none none kana tachelwa kushuka chini Inashangaza kuna muda unapyo kwenda Na ucheza mchezo wa hipo mzo kitu na chokipenda Check my player haters inabiwa piga denda Ni VIP kila kiwanja na chokwenda kwa netali kitu gani Clock out ni kwe wani BBC extra wani Na machizi wangu wote sasa zidisheni asira Nyokatwa kumaliza ule utumwa kibiashara Sasa ni muda mrefu wanatufanya mafala Tunaingiza mabilioni wanaunga madevitara Mamwezi kuditisha katika kuthibitisha na wawasha na Tafadhali sauni kususugu Mana bado atazidi tukureta mavurugu Muziki baka makabo kama mzenzima ngurumo Na kwenye unga misimo Labda ganja zamani kidogo nilikwemo Na domana mbaka leo bado inanipa misimamo Moto chini Sugu 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 moto chini Na social misfit na bando na wakilisha Ni muziki na maisha sio raisi kukatisha Nafika mbaka Bamako sio tu San Francisco Huko kote nafika katika kusaka mshiko Na mapromota koko kokote kule mliko Sugu sasa na miliki bunduki Sitaki tena mani palipo na nilifeki Milango mliofunga sasa yote nafunguka Na wakati nye mdanuna ona mibando na cheka Laki moja na nusu kitu gani Kwanza mina kosa nini Kone ata nisiko rap nili zangu ni milioni Moja, mbili, tatu, nne, mpaka tano Kama upigi nyimbo zangu redioni hamna maneno Minilianza kurap kabla FM Wakati David wakati ni mkrugenzi kwenye AM Na watu walinifahamu Na wengine wakasema sugu anaponda mademu Bado narekebisha na maisha bado matamu Na mama bado anapata mahitaji yote muhimu Kupina ni majina mpaka buti Cheke mbavyo ni kofiti na navyo cheza na biti Wanga kule na huku na wapa done la kati Ninari sugu
Clear with your favorite music. You're listening to the African Music Mix on VOA.
Hey, hey. Vivienne, Central Africa. jealous. Believe me, I swear. Thinks I'm famous, famous. I travel everywhere. Too many jealous, jealous. Believe me, I swear. Thinks I'm famous, famous. I travel everywhere. They wanna pull me down. They let me hit the ground. But I know every second is a chance to turn your life around. Lani Mowara, Mowara, Lani Mowara, won't let me want to be. That's me wara, me wara, me wara. That's me wara, most ya be na me. As we zape na me, singe, 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 singe. As we zape na me, singe, 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 singe. Lani mo wara, mo wara, mo wara. Lani mo wara, mo tembi mo baby. Let's go, let's go, eh ouais. Central Africa, eh ouais. I came from nothing, they don't know how salam I origin. If you wanna do me, I'ma do you before you do me. I came from nothing, they don't know how salam I origin. If you wanna do me, I'ma do you before you do me. About to find them all. Hi, I saw more. Back in those Alabama, Ottawa, come on, come on. Lani Mowara, Mowara, Mowara. Lani Mowara, won't tell me more, baby. That's a Mowara, Mowara, Mowara. That's a Mowara, most ya be na me. As we step in, make it sing, 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 sing.
VOA's Africa Music Mix, the best music.
Permission, profiter la confiance, la mambo, bimalaye.
Tastier recipe around the African Music Mix on VOA.
Let your fingers do the working and your emails does the talking. Send us an email from wherever you are to just where we are in our studios in Washington, D.C. Email us at africanmusicmix@voanews.com. African Music Mix is one word at voanews.com. We can't wait to hear from you at the African Music Mix on the Voice of America.
And now, another song reflecting the views of the African Music Mix on the Voice of America.
I love you.
Positive that the best things in life are free. Just tune your dial to the African Music Mix on the Voice of America.
D'une femme, elle déplace les montagnes. Et nous voyons de nous former. Et nous mettons qu'on y a de l'amour. Le parfum d'une femme attire les hommes. Le parfum d'une femme attire les hommes.
Et nous mettons qu'on y a de l'amour.
Et nous voyons de nous former.
Et nous mettons qu'on y a de l'amour.
Voyons le succès. Parfum de
Wanyu mwani Zie Minga Zie Bidi Ekore, ekore, ekore ya ekore, ekore Mimbuan
Quoi? J'ai vu quoi, coup?
Quel quoi, coup? Tu as vu la poule?